galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab isniina bisha Sebtembar ay tahay 2008 sanadka 2020. Wararka caawana waxaa ugu waaweyn gobolka Victoria oo markii ugu horreysay laga diiwaangeliyey tira coronavirus ama cases coronavirus oo 10 ka yar. Maanta oo 28 bishu ay tahayna waxaa la jarayaa ama la yareynayaa lacagaha jobkeeperka ee dadka shaqooyinka ku waayay coronaviruska lagu kabi jiray. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in gobolku aad uga sarreeyo jadwalkii loo qabtay si dib loogu furo gobolka. Gobolka ayaa 3 qof ay u geeriyoodeen xanuunka 24 saacadood u dambeeyay, iyadoo sidoo kale laga helay 5 case oo kaliya. Tan ayaa tiradii ugu yarayd muddo 4 bilood, gaar ahaan wixii ka dambeeyay Juun 12-keedii. Waxaa maanta la qaaday bandowgii saarnaa magaalada, iyadoo adeegyada sida xanaanada caruurta, dhakhaatiirta ilkaha la ogolaaday in dib loo furo. Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in xannibaado dheeraada la qaadi doono marka la gaaro 19 bisha Oktoobar, taasoo ah asbuuc ka hor waqtigii hore loo qorsheeyay.
We are so close to being able to take a really big step.
Waxaana ka mid ah xanibaadaha la qaadi doono in dadku guryahooda ay uga baxaan sababo la cayimay oo keliya. Waxaan runtii aad ugu dhownahay inaanu awood u yeelano inaanu tallaabo aad u weyn qaadno, tallaabo weyn oo aanu ku gaarayno la noolaanshaha COVID-19-ka. Aad ayaan ugu dhownahay arintaas, ayuu yiri. Waxaana hadda muhiim ah in qof walba uu raaco shuruucda jirta, uuna isku daya inuu waxa saxda uu sameeyo, kuwaas oo muhiim aad ugu ah, ayuu yiri, kana qayb qaadanaya in tirada kaysasku ay hooseeyaan ayna halkaasi hoose sii joogaan, ayuu yiri premierku. Ra-iisul wasaaraha dalka Australiana waxa uu ka ballan qaaday shaqaalaha dalka in lacagaha lagu kabeeyey mushaarooyinka ee loo bixiyey job keeper aysan dhammaan doonin, inkastoo lacagahaasi la jaray laga bilaabo maanta oo isniina bishuna ay tahay 28. Nidaamkan dadka lagu taageerayay ayaa la yareynayaa wixii maanta ka dambeeya, iyadoo laga yareynayo 1,500 oo 2 asbuucba dadku ay qaadan jireen, lagana dhigay 1,200, gaar ahaan dadka shaqada full time-ka shaqeeya, halka $750 laga siin doono kuwii shaqooyinka part time-ka ama shaqooyinka 20 saacadood asbuuciiba ka yar qaban jiray. Scott Morrison ayaa Channel 7 u sheegay in miisaaniyadda la soo bandhigi doono bisha Oktoobar ay muujin doonto in Australia ay dib u soo kabanayso, iyadoo 760,000 oo shaqooyina la filayo inay dadku dib ugu noqdaan, sidoo kalena lacagaha job keeperku ay sii socon doonaan ilaa sanadka soo socda.
It's there till the end of March. Yeah. And what you'll see in the budget is a vote of confidence in the Australian economy. What you'll see in the budget is a vote of confidence in Australians and that they working together will lift our
lacagahaas way socon doonaan ilaa dhamaadka bisha Maarso. Waxaanu arki doonaa oo aanu ku arki doonaa miisaaniyadda kalsooni loo muujinayo dhaqaalaha dalka Australia. Waxa aanu ku arki doonaa miisaaniyadda waa kalsooni lagu qabo shacabka Australianka ah, oo aanu ka wada shaqeynayno inaanu kor u qaadno dhaqaalaheena oo aanu ka soo saarno dhibaatada uu geystay coronavirusku, dadkeennana aanu rajo gelinno. Shirkadda madadaalada ee Dream World ayaa la ganaaxay lacag gaaraysa $3.6 million oo dollar kadib markii ay qirteen dambiyo ammaanka ku saabsan, kadib markii goobo lagu cayaaro ama dadku ay ku madadaashaan ay 4 qof ku dhinteen. Gobolka New South Walesna maanta ma diiwaan gelin wax kaysasa oo coronavirusa, laakiin waxaa sidoo kale lagu ogaaday in dadka xanuunka iska baaray ay kala bar hoos uga dhaceen 24 saacadood ee ka horreysay. Maamulayaasha ayaa ka walaacsan tirada yar ee dadka xanuunka iska baaraya, iyadoo 6,400 oo qof ay iska baareen xanuunka marka loo barbardhigo 12,333 maalintii ka horreysay. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in inkastoo gobolku ku guuleystay xakamaynta xanuunka, haddana aysan doonayn in dadku ay iska dhaadhiciyaan in xanuunkii uu meesha ka baxay gebi ahaantiisaba. Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern waxa ay sheegtay in tallaabooyinka ay dowladeedu qaadayso oo lagu furayo safarka dhex mara Australia iyo New Zealand uu noqon doono mid u fura labada dalba fursado cusub. Ra-iisul wasaare Scott Morrison, ra-iisul wasaaraha dalka Australia, ayaa sheegay in safar dhex mara labada dal waa Australia New Zealand ay tahay macquul inuu dhaco ka hor fasaxyada Christmaska. Xilligan hadda la joogo, New Zealand ayaa u ogolaanaysa oo keliya dalkeeda muwaadiniinteeda iyo Australiyaanka ku nool dalkaasi inay galaan. Boqolaal guriya ayaa dalka oo dhan looga dhisayaa haweenka iyo caruurta nugul si looga caawiyo dadka dhibanayaasha ee dhibaatadu kasoo gaarto rabshada qoyska. Dowladda ayaa ku bixinaysa barnaamijkan $60 million, waxaana lagu dhisayaa, ayaa la yiri, 40 goobood ama meelood oo cusub. Goobaha ama dhismayaasha la dhisayo ayaa noqon doona kuwo xaalad degdega dadka ay la soo daristay guryo laga siin doono iyo kuwo la dejin doono dad waqti dheer deganaanaya, kuwaasoo ku filan baa la yiri ilaa 6,000 oo haweena sanadkiiba. Dadka u dooda ama u dhaqdhaqaaqa haweenka dadka dalkan loogu yimid ayaa 5 laab uga badan baa la yiri haweenka kale ee dalka inay la kulmaan rabshooyinka qoyska. Mid ka mid a dadka doonaya inay noqdaan xildhibaan xisbiga Liberaalka ayaa weli wada dacwo ay ka geeyeen bandowgii lagu soo rogay magaaladan Melbourne, inkastoo dowladdu bandowgaasi ay hadda ka taqalustay ama tuurtay. Bandowga ayaa lasoo afjaray 5:00 subaxnimo maanta oo Isniina, taasoo ahayd 5 saacadood ka hor markii maxkamaddu ay bilaabaysay dhageysiga arintan ku aadan. 3 haweena oo lagu soo eedeeyay inay been ka sheegeen foomam ay buuxiyeen mar ay ka gudbayeen xadka Queensland si aan loo karantiilin ayaa maxkamad lagu soo taagay magaalada Brisbane maanta oo Isniina. 3 haweenka ayaa lagu soo eedeynayaa 1 dambi oo ah wax isdaba marin ama been sheegid, mid ah inay been ka sheegeen ama been ku qoreen dokumenti ay buuxinayeen. 2 ka mid a haweenkan oo Victoria u safray ayaa xanuunka COVID-19 laga helay, waxaana lagu sii daayay damaanad kadib markii ugu horreysay oo maxkamadda la horgeeyey. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu dafiray warar warbaahinta lagu qoraya oo sheegaya inuusan bixin wax canshuuraad ah 10 sano oo ka mid a 15-kii sano ee u dambeeyey. Wararkan ayaa sheegaya in madaxweyne Trump uu bixiyey $750 oo lacagta Mareykanka ah oo ahaa canshuurta dakhliga isaga soo galay, uuna aad u yareeyey lacagahaasi isagoo qortay in lacaga badan uu khasaaray oo bisnisyadiisa ama ganacsiyadiisa ay lacaga badan khasaareen. Madaxweynaha ayaa dhaliilay joornaalka New York Times oo arintan qoray isagoo ku sheegay in wuxuuba ay yihiin wax been abuura, waxaana uu ku adkaystay in canshuur celinta ama dokumentiyada canshuur celintiisu ay muujin doonaan inuu bixiyey lacago.
Well, first of all, I paid a lot, and I paid a lot of state income taxes too. The New York State charges a lot, and I paid a lot of money in state. It'll all be revealed. It's going to come out.
Marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan inii sheegay inaan lacaga badan bixiyey. Lacaga badan oo canshuuraha lacagaha dakhliga la saara ayaan bixiyey gobolka New York. Lacaga badan ayuu dadka kusoo dalacaa buu yiri. Lacaga badan ayaana gobolka siiyey buu yiri. Waxaasoo dhanna waana soo bandhigi doonaa ayuu yiri. Saadaasha hawada berita oo Talaada magaalada Perth waa xoogaa roobaba 21 digrii bay gaaraysaa. Adelaide waa roobab sidoo kale 20 digrii. Magaalada Melbourne inta badan waa cadceed 21 digrii. Sydneyna waa inta badan waa cadceed sidoo kale 21 digrii. Brisbanena qayb ahaan waa daruur 24 digrii. Warkeeni maanta intaasaan kusoo gabagabaynaynaa.